ngokuka Marku 14. Emva kwezinsuku ezimbili, kwaba khona iPhasika nomkhosi wesinkwa esingenamvubelo. Abaphristi abakhulu nababhali bafuna isi lokumbamba ngobuqili bambulale. Ngakho bathi, makungabi ngomkhosi kungaze kube khona isiyaluyalu esizweni. Kwathi eseBhethaniya endlini kaSimoni, owayenochoko, ehleze kudleni kwafika owesifazane, ephethe umfuma we-alabaste wamafutha enadi, lodwa elibiza kakhulu. Wachoboza umfuma, wathela amafutha ekhanda lakhe. Kepha kwakukhona abanye abakhuluma bodwa ngokuthukuthela bethi, kwenzelweni lokhu kuchithwa kwamafutha na? Ngokuba la amafutha ngayethengisiwe ngawodenariyu abangaphezu kwamakhulu amathathu, kwaphiwa abampofu, bamthukuthelela kakhulu. Kepha uJesu wathi, myekeni, nimhluphelani na? Usebenzile umsebenzi omuhle kimi. Ngokuba abampofu ninabo njalo, nanini, uma nithanda, ningabenzela okuhle, kepha mina aninami njalo. Wenzi labengakwenza, wandulele ukugcobela umzimba wami ukumbelwa. Ngiqinisile ngithi kini, nomaphi lapho niyakushunyayelwa khona ivangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo, kube yisikhumbuzo ngaye. UJuda Iskariyoti, omunye wabayishumi nambili, wayeseya kubaphristi abakhulu ukuba amkhaphele kubo. Sebezwile bathokoza bathembisa ukumnika imali, wayesefuna ithuba lokumkhaphela. Ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubela, okwakuhlatshwa ngalo iPhasika, abafundi bakhe bathi kuye, uthanda ukuba siye sikulungiselephi ukuba udle iPhasika na? Wayesethuma ababili kubafundi bakhe, wathi kubo, hambani niye emzini, khona nizakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi, mlandeleni. Lapho engena khona nothi kumninindlu, uthi umfundisi, iphi indlu yami lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na? Yena uza kunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu, elendlelweyo, lilungisiwe, silungiseleni khona. Bahamba abafundi bafika emzini bafumana njengokusho kwakhe kubo, basebelungisa iPhasika. Kusihlwa wafika nabayishumi nambili. Sebehleze kudleni, uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kini, omunye kini odla nami uzawungikhaphela. Baqala ukudabuka bathi kuye, ngamunye, kungaba yimi na? Wathi kubo, ngomunye wabayishumi nambili okha kanye nami esitsheni. Indodana yomuntu yamuka kambe njengokulotshiwe ngayo, kepha maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwe ngaye. Ngakukuhle kulowo muntu kuba kazalwanga. Kwathi besadla uJesu wathabatha isinkwa, wasibusisa wasihlephula wabanika wathi, thabathani nidle, lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika, baphuza kuso bonke. Wathi kubo, lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi. Ngiqinisile ngithi kini, angisayukuphuza kwesithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo sisisha embusweni kaNkulunkulu. Kwathi sebehlalelele igama lokubonga, baphuma baye entabeni yeminqumo. UJesu wathi kubo, nonke niza kukhubeka ngokuba kulotshiwe ukuthi, ngiyakushaya umalusi, izimvu zihlakazeke. Kepha emva kokuvusa kwami, ngiyakunandulela ukuya eGalile. UPetro wathi kuye, noma bekukhubeka bonke, hayi mina. UJesu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, namhlanje ngalobu busuku ningakakhali kabili iqhude uzakungiphika kathathu. Kepha waqinisa ngamandla wathi, noma ngingaze ngife nawe, angisoze ngakuphika, basho njalo bonke. Bafika endaweni ethiwa iGetsemane, wathi kubafundi bakhe, hlalani lapha ngisaya kukhuleka. Wathatha oPetro noJakobe noJohane, waqala ukuba novalo nosizi. Wathi kubo, umphefumulo wami ulusizi kakhulu, kuze kube sekufeni, hlalani lapha nilinde. Waqhubeka ingcosana wawaphansi, wakhuleka kuba uma kungenzeka kudlule kuye lo mzuzu. Wathi, Abba, Baba, konke kungenzeka kuwe, ake ususe kimi lesi sitsha, kepha kungami njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Wayesezobafumana belele, wathi kuPetro, Simon, ulele na, ubungelinde ihola libe linye na. Lindani nikhule ukuba ningangene kulingweni, umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye wasuka waya kukhuleka esho lona leluzwi. Esebuya futhi wabafumana belele, ngokuba amehlo abayenzima, babengazi ukuthi baza kumphendula ngokuthini. Weza ngokwesithathu wathi kubo, nisalele namanje niphumula kwanele. Ihora lifikile, bhekani indodana yomuntu isiyakhashelwa ezandleni zezoni. Sukumani sihambe, bhekani ongikhaphelayo usesondele. Khona masinyane esakhuluma kwafika uJuda, omuye wabayishumi nambili, enesixuku esinezinkemba nezinduku sivela kubapristi, abakhulu nababhali namalunga. Kepha umkhaphela wayebanike isiboniso sokuthi, lowo engiyakumanga nguye mbambeni, nihambe naye nimqinise. Esefikile wasondela kuye masinyane wathi, Rabi, wamanga. Base bembeka izandla bambamba. Omunye kwabemkhona wahosha inkemba, wayigenxa inceku yompristi omkhulu, wayinquma indlebe. UJesu wathatha wathi kubo, niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku kungibamba. Benginani mihla ngemihla ethempelini ngifundisa, anangibamba, kepha ngakugcwaliseka imibhalo. Bamshiya bonke babaleka. Insizwa ethi yamlandela yembethe indwangu nje emzimbeni, bayibamba. Yayisishaya indwangu yabalekaze. Base bemusa uJesu kumpristi omkhulu, kwabuthana bonke abapristi abakhulu namalunga nababhali. UPetro wamlandela ekude waze wangena egcekeni lompristi omkhulu, wayehlezi kanye nezikhonzi otha umlilo. Abapristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi ngoJesu ukuba bambulale, kepha ababufumananga. Ngokuba abaningi bafakaza amanga ngaye, kepha ubufakazi babo abuhlangananga. Wasukuma, abathile bafakaza amanga ngaye bathi, thina simzwile ethi ngiyakudiliza leli thempeli elenziwe ngezandla, ngakhe ngezinsuku ezintathu elinye elingenziwe ngezandla. Nakuba kunjalo ubufakazi babo abuhlangananga. Kwase kusukuma umpristi omkhulu phakathi kwabo, wambuza uJesu wathi, awuphenduli lutho na? Kuyini abakufakaza ngawe laba na? Kepha wathula kaphendula lutho. Umpristi omkhulu wabuye wambuza wathi kuye, unguKristu, indodana yobongekayo na? Wathi uJesu, nginguye. Niyakubona indodana yomuntu ihlezi ngayo sokunene samandla, iza ngamafu ezulu. Khona umpristi omkhulu waklebhula izingubo zakhe wathi, sisaswelelani ofakazi na? Senukuzwile ukuhlambalaza Nithini na? Bamlahla bonke ngokuthi ufanele ukufa. Abanye base beqala umkhafulela ngamathe, nokumgubuzela ubuso, nokumdushuza bathi kuye profeta. Nezikhozi zamthatha zamukula. UPhethro esasegcekeni ngaphansi, kwafika enye amantombazane omphristo omkhulu. Yambona uPhethro oda, yambheka yathi, nawe ubuno Jesu waseNazaretha. Kepha waphika wathi, angikwazi, yebo angikuzwisisi okushoyo, waphumela enkundleni, lakhala, iqhude. Intombazana imbona yabuye yaqala ukusho kwababemkhona ukuthi, lona ungomunye wabo. Kepha waphinda waphika emva kwesikhashana futhi, ababemkhona bathi kuPhethro, nempela ungomunye wabo ngokuba ungowaseGalile. Wayeseqala ukuthuka nokufunga ethi, angimazi lo muntu enikhuluma ngaye. Lase likhala masinyane iqhude ngokwesibili, uPhethro wayesekhumbule iza belishilo kuye, uJesu lokuthi, iqhude lingakakhali kabili, uzawungiphika kathathu, wakhala nokukhala izinyembezi.